Dre. Tinashe's streaming from Permute Record. Challenging you. How many times to give thanks to God? Worship Him. Yeah. Worship Him. Let's go. Plus umenitoa baba mi tu na shukuru. Kiges plus unanipeleka baba mi naona huru. Bila kukushukuru kwa uhuru yo inge kwa nduru. Umenitoa kwa giza umenileta kwa nuru. Bila wewe God kwa mashida inge kwa napiga nduru. Nduru, uhuru, uhuru nuru sasa na shukuru. Lord I wanna be like you who is full of mercy. Mungu search on my behaviors kama long imepigwa pasi. We couldn't have existence see to after mercy. So many people wish to see this great day just to say you appreciate it. Kama tupaka livo mambia mama. It's quite clear na hata clear na with a lot of care. We give some of the glorify his name kama tulivyambiwa na pasi. Kwa shemdevo milele tabaki kwa mpango wangu. God is so powerful kuwajulisha hivyo ndio langu. When I recall the rich and kind men wakinitazama kwa madharau changu. Nilipokuwa nikifaced difficulties without the help na umia moyo wangu. Lord I appreciate your love, kind and mercy because you're great. Not only mutual but spiritual relationship na my best and the great. When I'm with you the devil can't see me when ghost to check. Definitely the devil hasn't managed to communicate because niko na higher grade. Toka fa, chakukupa God sina but just examine my heart. Na feel too humble nikirecall without tu singe kwa na heart. Nge kwa mwanadamu nge dai malipo but everything on earth is yours and none can be used to pay you back. Nikinyanyekea pokea sifa toka kwangu nikipokea utukufu toka kwako. So many people wish to see this great day just to say you appreciate it. Kama tupaka liko mwambia mama. It's quite clear na hata clear and I do the Lord of care. We give thanks to you for the marvelous things you've done. Just keep thanks.
I just keep thanks. I just keep thanks. I just.